Utagushima bese nuwahe Utagushima yavahe Utagushima kubwimirimo itangaza ukora Wowe wasakaje iyisi juru Ariko nibibuzi mvura kugwa Utagushima yavahe yavahe Kandi wifashije kuba mbijuru wenyine Urumuhanga utangaje Utagushima yavahe yavahe Tuguhaye 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 imondo Tuguhaye 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 imondo Wowe wankunze narabaho manawe Jambo w'Imana uhoraho Utagushima yavahe 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 Ni wowe mwambaro umara imbeho Abakumenye warawubambitse Utagushima ninde kubwimirimo itangaza ukora Ni wowe mana yasuye Yesu Abarinzi bimva bakanuye Utagushima yavahe yavahe Tuguhaye 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 Imondo nyinshi Tuguhaye 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 Imondo